Oh, Cousin, Cousin,
Shabafowethu, bekumnandi ukunifundisa ukuthi ubani inkalakatha. Manje kumele ngihambe. Second half bafowethu.
Hey Mlu, yima kancane. Uphuse cishe 6 yobhiya. Angeke kulunto ushayele mfethu.
Ngeke uvume ukuthi abangani bakho baphuze bese beshayela. Futhi ungabavumeli ukuthi baphuze bese bebhukuda.
Ukhuza ukuze
ngiyabona. Shoma mfethu. Ekumnandi kunifundisa ukuthi ubani kalakatha. Manje ngiyazipholisa emanzini. Sikhathi sokuthi ngithi tshwa.
Yemlu, yima kancane. Angithi uphuze obhiya cishe abangu 6. Hayi, ngeke kulunge ukuthi ubhukude mfowethu.
Ukuphuza utshwala bese ubhukuda kubulala amakhulu khulu abantu unyaka nonyaka. Kulesi sikhathi sentokozo, ungalokothi uphuza utshwala bese ubhukuda.
Uma kunesimo esiphuthumayo, shayela ku 112. Lesi yisimemezelo somphakathi sezokuphepha osilethelwa yi-Sea Rescue South Africa.